so
YegoDeep.com.
Hands up again. Hands up, baby. Tough gang, baby. Tough gang. J-Party.
Bacha Krobo. Agacha Kanzu. Baonezu beho nabu. Bae huku shaka. Yagu hae. Na uzaku. Agahisha nezu. Hishe munda burja namriza piba. Bacha Krobo. Agacha Kanzu. Baonezu beho nabu. Bae huku shaka. Yagu hae. Na uzaku. Agahisha nezu. Hishe munda burja namriza piba.
Sana hari yo ya nyuma ahuru byiruko twibera aho nka hari bwo bwa nyuma turasitanwa ni samasgamana nakurora inyuma sinzi niba ariko tuzabibazwa cyangwa ubiri inyuma dore icyari ATL ubukimuke kigali ama ni gamuri geto bora kanu je muri shato ahinduka ba ariko isi ni igihinduka udukesha kura mu kanzi neza kaba tuyoka aratiza gatirura akaba kagambana imyijyana ikavuka mpaka ikagera no mubana impagarara zigatezwa mpaka ubukene bugatera ingaruka z'ibyo byose ngizi dore turiho dufana nuko tubayeho kuva na kera byanahozeho ifuruka nifunzo nirya shyamba ry'ubugome aho bafite ifiti na nkoru utazi ibyanjye urete kwirengagiza nyibuka inyamirambo nyarugenge intambara nawanyeretse imbabazi ubu ndi ishyiga ry'inyuma muri hip hop ya Kigali hari byinshi naciyemo bigoye nko guterera rwenzori ndacyari muri rugari ndabica aho bugari
Bacha Krobo agacha kanzu baboneza ubeho nabo bayeho kwishaka yaguhaye na uzaku agahisha nezu hishe munda burja namriza piba Bacha Krobo agacha kanzu baboneza ubeho nabo bayeho kwishaka yaguhaye na uzaku agahisha nezu hishe munda burja namriza piba
Iyo nza kubikirwa mbararavuye mu muziki utingwiki Ugoli click ama kiki Tanya naraivukanye Nacho wanenga so niki Ugo bugambo bwose nubwiki Dorugu igubutari muratabarana Nago mwaje mbizi ngo mugere naho mwangana Ibyisi namabanga amafaranga akabakaga Wenu uzigira inzanga kubazaza bagukanga Baraza nihangana nubukamba budashinga Nishinganisha mbamenyesha ko je atari uko koko Gusica Jesus nacu w'Inazareti yari umwami w'ikigali we sumana ufata nk'inyana imitavi ikiga gutambarana inyanda ku rugamba mwumva urusasa umugatitira ndi tough ndi staff nge ndi ntumwanya mwinshi duvuka mu murwa uje bakungu n'abashonji ushaka kumenya ibya wazajya hirengeye cyane witegereza urujya n'uruza mpaka ku mugoroba wahombyera yomba waronse agashima cyo shishikara ukore byose ni ukujya mbere sinzi ukashisha itabona wegerane n'iseta atashye ku gishoro utaza gutahamara amasa
Bacha Krobo agacha kanzu baboneza ubeho nabo bayeho kwishaka yaguhaye na uzaku agahisha nezu hishe munda burja namriza piba Bacha Krobo agacha kanzu baboneza ubeho nabo bayeho kwishaka yaguhaye na uzaku agahisha nezu hishe munda burja namriza piba
Karuchi Kigali yomva muri kapitali nta bling nambaye nani modoka zimo gutambara muri huda aho nkomoka aho bacuka bose bambaye nka Jay Polly kumbe abenshi hawana habari ndacyari munsi ya ekwateri nka ambasaderi ndacyabakoye cyane gusa ibanganye imisitari ngo muri iyo nzira nabo basaba abasitari reba cyane ni nka kazunga narara ino ni mubarara giye ubarutazubara sipa sana kukugira umwana Jesu ugira so wasubiri ukaharyama twe na minani Tiberaho nk'abasumana bikinye inama sambu so shakurenga so niyo hip hop injyana imara gahinda abenshi bizeho cyane mpaka na nubu ari abahwere ntiducuruza ari nayo mpamvu utakora iyi sitari mu gihe cyose ukiri umucakara w'igifu cyawe ahubwo wateze utwawe ugasigara ubwambaye ukagera mikorofone ukeza umutima sininye ifite inankiriho nyihumeka duke mbonye sisara bika imbere y'ishati saka umpamvu uwo ndi we mpaka ashize kuri gunzu muzafunga imarembo manini twe Chichanzu
Bacha Krobo Agacha Kanzu Baonezu beho nabu Bae huku ishaka Yaguhaye Na uzaku Agahisha nezu Hishe munda burja Namriza piba Bacha Krobo Agacha Kanzu Baonezu beho nabu Bae huku ishaka Yaguhaye Na uzaku Agahisha nezu Hishe munda burja Namriza piba
Jay Polly Tough Gang Wangumvishe Melody D D MC, Ted Watemba. Hands up, baby. Fazo Pro. Hands up, baby. Hands up, baby.
YegoDeep.com.
Tough Gang.
J-Body's out for me. J-Body's out for me. J-Body's out for me. J-Body's out for me. Yeah.